baby, when you wangu, my baby, sina mwingine kama we, baby, I'm crying for you, love you, baby, baby. Nilipokuona moyo wangu ulidunda, my love. Nilipokuona moyo wangu uliluka juju. Baby umeumbika we, haufananishwi na mtu yeyote. Umefanana na malaika we, ndo maana mimi nakupenda. Baby mapenzi yako ni matamu, hakuna wakukufikia. Nami nakupenda sana, siwezi kwenda kwingine, baby. Nakukunda jewe sino kulika, hivyo wavuka waleke wavuke. Nakukunda jewe sino kulika, hivyo wavuka waleke wavuke. Maneno, maneno, majilali wanasema kwamba mimi sifai kuwa na wewe. Maneno, maneno, majilali wanasema eti sifai kuwa na wewe. Ndakukunda jewe sino kuleka, ivo wavuga waleke wavuge. Baby, mapenzi yako ni matamu zaidi ya jana, na leo hii na yafaidi. Mpenzi wangu, I love you, I need you. Kila siku napata tabasamu bora, unanipa mapenzi matamu hola. Mimi nina tabasamu kila siku hola. Baby, nakukunda jewe sino kuleka, hivyo wavuga waleke wavuge. Nakupenda mwenyewe siwezi kukwacha, acha waseme, waseme. Baby, nakukunda jewe sino kuleka, hivyo wavuga waleke wavuge.